asiyetarajiwani. Raji on the beat.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, aye, aye.
Naamka asubuhi na jifeel siko sawa. Naenda bath, yani kupata shower. Anyway, bado sija feel sawa. Natinga ghetto naweka radio on. Ninachanganyikiwa mpaka kiti siki on. Mara kidogo nasikia mdundo kwa mbali. Najituliza na kubali mziki mkali. Pole pole yani natingisha kichwa. Ziki ni dawa na kumbuka yalisemwa. Madada na makaka wekini mabeef kando. Tingisha kichwa usiwe na kinyongo. Ziki ni dawa I say si uongo.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Goma la ghetto limetinga kita, sema aye, aye, aye. Tingisha kichwa, tona feel bala. Sikia speaker vile zinatapika. I say huu mdundo unawika. Na nyima brother, acheni kukasirika. Tabasamu halafu cheza na kichwa. Ama vipi mazee mnasemaje?
Tunaifeel ila si tunauliza.
Ulizeni msiwe na dukuduku.
Kuna watu mazee wanasema wanabaniwa.
Wanabaniwa? Hawajui tofauti kati ya offer na promotion. Wajeni waniseme mimi napanda slow motion. Ukipenda vya bure mwanaume uta I say noma. Na inachoma.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Come on, I feel home, ziki sema aye, 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 aye.
Woo! Kina plani. Eti wakisikia ngoma zangu hivi wananuna, wanaguna. Lakini mimi nawaambia tu yani, hizo ni issue za kitoto tu. Acheni hizo mambo. Wewe tingisha kichwa tu alafu useme ai ai. Ra. Ratchboy.